Mado, yeah. Olano.
Dream City.
We're trying to be a ninny.
Yeah.
We're trying to be a ninny.
Nimezaliwa da, nimezaliwa mtani. Sikuwata na jina, nimelipatia mtani. Kuitwa Young D, wala ikuwa my plan. Bila brother D, sijui ningetwa nani. Oya, ongea na watu vizuri, hadi Masaki kuna nyumba za laki. Oya, jifanya tu na kiburi, unela zako ila bebe upati.
Oya, ongea na watu vizuri, ulitaka bebe silimekuja basi. Oya, huo nimesha mazuri, pige sabu jana ulikuwa wapi we.
Mademu wakinona ni makopa, wana wakinona wanaogopa, adu wakinona wanachopa, na irudi bure ikitoka.
Started from the bottom, na my nigga, we made it. Wala tusifanye vitu complicated. Tusha piga kazi, nilipunga tutu baby. Tunaweza kwenda nyumbani only if you ready. Wanasema wanatupa shida, no don't believe that. Ni mengi tumejifunza, that's why we get to lead it. Mwanzo tulivwanza walidhani ni rahisi, na squeeze wananicheki wanadai kwamba tumekumiss. And I don't mind, sione nina flex kwenye my own mind. They go crazy, why oh why. Nakwea madeni kwa kikisha wani die. Wano takubeba kama mpiro kini try. So just party na utamwa mistari. Na vitu vikari. Watoto wanaweka miguu kabikari.
We're trying to be a nini.
Yeah.
We're trying to be a nini.
We're
trying to be a nini.
We're
trying to be a nini.
So I'm teeny.